Leo Zupo. Sticky skin, manze Leo Zupo.
Amen.
Leo Zupo.
Si wana penda kupeng.
Leo ni pegambe. Bebe. Monde. Shisha. Pembe nina kitu. Auziga. Nipige ili ni bote za mida.
Nigene sijiski. 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 Misijiski. Sijiski. Sijiski. Sijiski, vengine sijiski.
Nasikia simu inaita, sitaki kupokea kama vipi barida.
Sijiski.
Siku na dem bana, ameni text, anataka tunde guest bana. Show zote misi fanyi leo, nipo home, nime cool, sini cheki leo. Na sina time for nobody, sile TV meo. Nime chill na wanangu wanao nipa vyeo.
Leo nipe gambe,
gambe.
Bebe. Monde,
bwa.
Shisha, pembe nina kitu,
yeah,
auziga. Nipige ili nipoteze mida.
Nigene sijiski, 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 sijiski. Sijiski, 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 vengine sijiski.
Sijiski, manze leo zopo. Leo zopo. Sijiski, sijui nani ganibo. Leo zopo.
I don't care, today is not the day. I'm staying at home and playing a bunch of games. Ring, ring, oh shoot, that's your bitch. You coming to the crib, cause I ain't going nowhere. Okini weka kwenye tracks, me I kill no. Sina got time for the haters, me I been no. She know I been a bad man, no, not beat no. So she can come around, she gotta call home and let no. Today I'm staying home, don't call my phone, I'm busy. I got a lot of things, now I'm lying, I do me. And thank God on the days like this, I can lay back, sit back and worry about no.
Leo nipe gambe,
bebe,
monde, shisha, pembe nina kitu, auziga, nipige ili nipoteze mida.
Nigene sijiski, 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 misijiski, sijiski, 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 vengene sijiski.
Sijiski, manze leo zopo, leo zopo, sijiski, sijiski.